kwa kuna onyeleza kula ganti kulivantu wa sato wakali inaugurade uwe vilo uozo na nyike omukubano walemeliru kuna wadengabai isa mitendelejo kumubuda wabuda sakuna ukuja njabwa omukugu mkuja njabwa ndwa deze vilo uozo na nyike kakensa ethereal dinachimuli okuwa mjitongole cha medical research council iranga ya tandika wenzi njabwa yokubuda wabuda ugurade uno muivi inja chiite group support psychotherapy agamba antiba kuongela okutende kabasa wabinja uro okugira nabarode sakuna ukongira mwamanyi sakuna ubukodio ukwenja ulo unasupozito kwangu ilo mlimu uno ulabaine vilo uze ilo alimesa ukuona mabereo vuli yao nga bauna mkugira kwenye radio simba na chimuli wano ya sabide government ukongira mwamanyi mkutende kapasawu no kukukawa mwuzi janjabene yoku budawuda abarode akamante abarode wa mwote beta ganyuma maweke beta agata kubabu ulida
mateka abo agateka wo guidelines engeri chi jetu ino kujanjabiba maa abantu engeri chi abasawu jebaina okusomesezaamu so enteekateeka ezo zikolebwa abakugu abali mu Ministry of Health kati obula banti bwe tunoonyereza ne tuzula ebintu bino tubayita ne tubawa ebivudde mu kunoonyereza tugezaako okubalambika engeri ki gye tuyinza okutambula mu maaso n'ensonga zino ebivudde mu kunoonyereza bino biraga nti engeri gye tutendekamu abasawo baffe erina okukyuka tulina okubatendeka kubudaabuda okuggyawo embeera y'ebirowoozo so si just kumanya ebirowoozo by'ebiki bitandika bitya kiki ekibireeta tubatendeke
ye Dr. Kenneth Karani omukungu okumu omukungu okuva minisitule y'ebyobulamu era nga mukugu mu ndwadde z'ebirowoozo agamba nti bakunyikize enkola y'okukebera abantu obulwadde obw'okweraliikirira saakuna okubajjanjaba omulundi guno
bataddewo policy okuintegratinga mental health services mu HIV care so that services yetu genda tugaba mu HIV ebeera integrated kitegedde nti bw'ogenda okufuna obujjanjabi oba HIV mu facility ofunamu n'obujjanjabi obulala kuga